Sisoni sosabu 23, banabamu limu. Halu lume la mle na Jesu, kulushwela, nikunga koto yali vizaluna, luka aswalelwa. Luka vizamu limu, ndate. Kakuli, ulu wa muhela, sinabana bahaye. Mulimu ubatamu tukau fela, mwamu shobo kau fela, mwalu sika kau fela, kumulatelela. Mwansoni sose, luko na kubwona mle na Jesu, inge amu hela, batukau fela, baba mulumela. Mulimu ubatawe na nina, kulilulumele mle na Jesu, niku baba na bamulimu.